a good representative. Present Peria squad,
we must have a
young man.
You see,
Mwapu ninye kahatira Mwapu ganje ninteka mushukari Haza nyamaza otapa mutinzi Ohuna miwe bintu bya bakari Mwunye flow ninye mkuse tochi Habwande nimbare wankesha garzi Otande wanka muze yindoto Mituweze perio nito tuine na joro Nitutema emanzi za nyamwezi Mwumigongo yitu yabaru hanga Mwunye flow niyonga woyanje Nyewendi nwanisa Happy gambo, rap rappers, no way to mukumbasa. Katera rap, pop, yam kwato munga rock. Donald Trump, una yenda ko rap. The dynasty representing.
Nya chika flow. Yeah. Mikono, mikono, mikono ju.
Mikono ju.
Nasema mikono ju.
Mikono ju.
Mikono, mikono ju.
Mikono ju.
Nasema mikono ju.
Mikono ju.
Mikono, mikono ju.
Mikono ju.
Nasema mikono ju.
Mikono ju.
Mikono, mikono ju.
Chintu chaje nkachukwata na chirunga Na chita moru nyanya na katunguru The sky is the limit Na mani ntire mushikili ya mwendo Mambo bado Kwa gemu nipo ndani mesita toka Kwenye wifu kwangu mtanyamaza Kwenye gemu hii I'm invisible in the chaos. Nkapakia, a walk back to Banga. The boy a kappa. I'm a rich longa. See the ya emotion. The shit that you know, Munga Row. And you're a reta. The gaps of my fans. And you know, she's from the west to the east. And you know, Rumuri. Every gamba kappa gamba. Timbu batina. I represent Runya Fro. I must stamp. Barra City. It's how we do it.
What? Mikono, Nasema mikono juu
mikono juu
Mikono mikono juu
mikono juu
Nasema mikono juu
mikono juu
Mikono mikono juu
mikono juu
Nasema mikono juu
mikono juu
Mikono mikono juu
mikono juu
Nasema mikono juu
Nimekona higuru hazo jire cha higuru Para rap city Echine chitu Some of the soil haza Humu migongo login to my girl Nikupe shock Kwenye MIC Nimbara za heru Abenuwe chinika haza Cheza kubita Uyo mkupinga Nga kwa mujita Top of the damn dress Irrepressible Like DJ Carried with the best Nidulara nutijia Team no sleep Kamani tuine minji Turinka gorora Hip hop nga jurunga Yabankasha wet Pariku kama nyae Mekona higuru Kwenye chika folk You know my daddy Kwenye wivu kwangu Hapone wezi Nini panangazi Nasita shuka
Mikono juu
Mikono juu